Natali. Busugung bamba la, busugung bamba kanjena. Busugung bamba la, busugung bamba kanjena. Awubonani uyangihlanyisa, awubonani uzongithumisa
igama lakho.
Kwaphinda kwangiphinda futhi lokho kusaphinde kwawuyeke futhi umpokantulike lo sekhuluma nazo madoda. Sibambe hlala bamvonda abafazi namadaba ethu zofanele empokantulikhona kwaZulu enkazi labengizalwa khona ngaphansi kamndoduze entalwa ngakhe nomfula ngokuthi angifuze imbucule.